Nao niombea mabaya, amjui kuomba.
Simliomba nimechizi kitani niokote mikopo, Mungu amenibariki, mnakuja nyumbani kuniomba mikopo. Kipini mnaniombea mabaya, kwanini musimombe Mungu awabariki? Na mikukutwa na mabaya, nizawa juu wa kuzama mashariki. Yule mbenzi mleze makombata likonesha, ndo anafanya ngozi na nibana bana bana bana. Nikendesha maisha yangu uwazishiki beki, ndo mana sogopi kukimizani.
Tunaenda kushoto kama fagiri wachawi, wakikutisha haupagawi. Tunarudi kulia kama unapanda matawi, tena unazidi kustawi. Nao niombea mabaya, amjui kuomba.
Waliotabilia tutafika
na wakaomba,
mikuki na mishale waliolusha megoma kufika,
wanazidi kuomba.
Mlopanga kufunga liziki yangu, naombe ni mbadili kamba. Ilipofika mtafumba macho na masikio mtatia pamba. Hamjui, hamjui kuomba nisiseme. Hamjui, endeni beki mzuie zisiteme. Tunaenda kushoto kama fagiri wachawi, wakikutisha upagawi. Tunarudi kulia kama unapanda matawi, tena unazidi kustawi.
Nao niombea mabaya, amjui kuomba. Kuomba, amjui kuomba. Nao niombea mabaya, amjui kuomba. Kuomba, amjui kuomba.
Amjui, amjui kuomba nisiseme. Amjui, amjui, amjui kuomba nisiseme. Amjui.